Ngibuza manje nake indaba zami but nothing more. Ingakho sinothando anenja bulo okunye zokunika uNkulunkulu nayo sesopho.
But I don't know.